Tiens que ça pleure. Et ça pleure.
Teri Kila. Allo Teri Mana Music.
QM Records baby.
Uli nizumbu wa kipindesina. Leo melundi kisajina. Ukunipenda ulidata na jina. Unapenda nikiti na eshima.
Kama tismako.
Punguza visa mama, tangu vya funguni, utapata sana. Kwa kweli nilikupenda sana, uwewe kwangu kaniona mjinga. Usinitose ukaniachia mawazo, yanauma sana mapenzi. Hayana ufundi babu na bibi, yaliwatesa mapenzi. Usinitose ukaniachia mawazo, yanauma sana mapenzi. Yana ufundi babu na bibi, yaliwatesa mapenzi. My city atiani, I love you forever baby. My city atiani, I love you forever baby. Shukuru Mungu zangu dua, amenipa mpenzi aliye mwema. Nitakupenda kweli usije kaenda, achana na mabisho hapa vilemba. Nimezaliwa mwanaume, lazima nijitume, nitunze familia. Nikupe unachotaka, sema unalizika, nini unapenda. Nimezaliwa mwanaume, lazima nijitume, nitunze familia. Unachotaka sema unalizika, nini unapenda. Nakupa samani, shati ya nanga nimefika, nine sioni. Nakukuzidi wewe malaika, nikiwa sina nivumilie. Nikija kuzipata iwe sherehe, sito subutu nikukose. Nitalinda shima yako uwe pekee. Nikiwa sina nivumilie, nikija kuzipata iwe sherehe. Sito subutu nikukose, nitailinda shima yako wewe pekee. My city atiani, I love you forever baby. My city atiani, I love you forever, baby. Teri Kila. Halo Teri Mwana Music. Anyumbani sasa. Anakubali sana watoto wa biobi. Anakubali sana watoto wa Fuskari Kitengo. Anakubali sana watoto wa Bishkura. Watoto wa Majokeri. Anakubali sana watoto wa Salasa. Anyumbani sasa.
Chunky supplier. Supplier.